te kabigi shoboka kwa buma unambaze akiri bugufi nimitegure ntabwo agitinze Yesu araje Yesu uriteguye ushaka uwite kabigi shoboka kwa buma unambaze akiri bugufi nitegure ntabwo azatinda Yesu araje Yesu uriteguye hahigwa abameshi bishura mumbaraso y'umwara w'intama abo nibo bazemegwa
Take a